Yeah. Nilikutana naye Kilimani, Nairobi, 2015. Kibaridi cha asubuhi, jua fulani sio kikali saa tano. Oh, Nairobi, 2015. Nikamchagua katikati ya wenzake watano. Nikamuomba kaniomba, ni Mungu nikampa. She's my number moja. Nikamuomba kaniomba, ni Mungu nikampa moja. Yani she's my number moja. Yani namaanisha ya kwamba tulipatana Bongo Mikoche, kuzangu bichi na robebo wa bahali. Alinipita kama mbeli na yumba yumba kidondo saki shenzi. Oh, Mikoche, nikamfata utazani zambi. Habari gani mbona ukoloni, jina ni gani ya gazema zani. Nikamwambia aje, nikamwambia kwangu nimshike wapindo. Nataka moyo wangu we, watangoja sana, wakizalia tutachana, mina yeye tumesaivana, na ichapo siku na mchana. Yani namaanisha ya kwamba tonight.